Lesson 2, Grammar Practice. Practice 1. Let's practice some
wa
demonstratives. Repeat each sentence and see if you remember the meaning, and then translate it into English.
Huyu ni baba.
This is father.
Huyu ni mama.
This is mother.
Huyu ni dada.
This is sister.
Hawa ni baba na mama.
These are father and mother.
Hawa ni kaka na dada.
These are brother and sister.
Hawa ni rafiki.
These are friends.
Yule ni mwanafunzi.
That is a student.
Yule ni mwalimu.
That is a teacher.
Yule ni mzee.
That is an older person, an elder.
Wale ni wanafunzi.
Those are students.
Wale ni walimu.
Those are teachers.
Wale ni wazee.
Those are parents or elders. Practice 2. And now let's practice negation with
kusema,
to speak. Translate the following negative Swahili sentences into English.
Mimi sisemi Kiswahili.
I don't speak Swahili.
Wewe husemi Kiswahili.
You don't speak Swahili.
Yeye hasemi Kiswahili.
He, she doesn't speak Swahili.
Sisi hatusemi Kiswahili.
We don't speak Swahili.
Nyinyi hamsemi Kiswahili.
You all don't speak Swahili.
Wao hawasemi Kiswahili.
They don't speak Swahili. Practice 3. Now let's try asking and then answering some yes and no questions. Listen to the question and then answer it following the cue provided. Repeat the correct answer for practice.
Je, unatoka Marekani? Ndio.
Ndio, mimi ninatoka Marekani.
Je, unakaa Tanzania? Hapana.
Hapana, mimi sikai Tanzania.
Je, unapenda Kiswahili? Ndio.
Ndio, mimi ninapenda Kiswahili.
Je, unasema Kiswahili? Hapana.
Hapana, mimi sisemi Kiswahili.
Je, unasoma Kiswahili? Ndio.
Ndio, mimi ninasoma Kiswahili.